Yo, Bushman, video on my gang.
Asali tupu tena aishi ham. Natoa ndizi nona unatabasam. Unataka kuimenya menya. Samaki nguva, samaki nguva. Chupa ya soda shepu lime nivuruga. Nikupe uba, unipe uba. Ile nishipe wendo unayenifuga. Tutula kirabai. Biriani tamu haikosi papai. Unavonipa ukinito sikatai. Give me love baby, give me more.
You are so blessed. Tell me I must confess. Touch it, touch it, shake your waist. Tell you what they want. Go down, go down, go down. You are so blessed. Tell me I must confess. Touch it, touch it, shake your waist. Tell you what they want. Go down, go down, go down.
Karibu Mombasa huku si kama nai. Huku utagongewa, gongewa na si mayai. Utasetiwa limbwata, limbwata. Tawekewa mapenzi kwa chupa, limbwata. Huku Mombasa karanda, huku mapenzi blanda. Huku Brayona Kevoni kinali na Abdala. Yao si mapenzi, yao ni mahaba. Watakuingiza box na story mingi za jaba. Mini kitana wa Mombasa, kitana number one. Kwangu pesa si shida, lebo ni 001. Nitakupea nyota, nyota. Kana mimi utaomoka, moka. Hakuna mikate ngumu mbele ya chai. Sura nitafunika ni enjoy mambo fulani. Hauna deni yangu lakini mina kudai. Nilipe na pochi manyoya nkupeleke Dubai. Hey.
You are so blessed. Tell me I must confess. Touch it, touch it, shake your waist. Tell you what they want. Go down, go down, go down. You are so blessed. Tell me I must confess. Touch it, touch it, shake your waist.
Sasa si kilema na kupenda tunenjoy. Chest ya bola tunatupu tupu tunenjoy. Ungekuwa dress, ungekuwa my choice. Niambie zile vitu pendangi nizi ya boy.
You're so best. Tell me I must confess. Touch it, touch it, shake your waist. Tell you what they want. Go down, go down, go down. You're so best.
It's African Tunes Records.